استودیو تمانی که در کبروج امن فلفلده.
kere kabaru jamene fulfulde alkamisare chapantete golewru marsitane 2016 jena yamde soki du studio tamani mi tawa ele maison de la presse do bomoko do sikirabe kabaru jumo imi jogini on di anni holitinte wide du wono wonne do got nangado leela mu tumbuto wakati jono waddama do bomoko do o do neddo do cikkita do wiyede yalla wana koyde makko ane jaddin ko be ngado be bonandaji leele element be micitide wide wakati jono wono nangge tati ngadde le sahal leedi meden di wono no heejo ngobe keejji holitinde wiide yambereji bi fuudale leedi meden di wobbe no diriru etat d'urgence be koliti wiide wakkati joni do han timmudle nokko dum on alkamisar nyaloma hande de jaati kambe kumini be kabar de naago leedi nokkobe koliti wiide be kebi golludi le hen golleji kewdi wono kambe balle lutindir e laamu o de wakkati joni be ngadi noddango fewde e laamu o be ngadi landol duno kaldal e kawrangal hani tabirede wakkati joni lutindir be laamu o be ngadi noddango fewde Ibrahim Boubacar Keita be bi on tinno hettino yimbele be wakkati joni tinnodu hettino on yimbele kokko be do en dabareji teltiniidi wakkati joni fa jeyal hon tiida laydi kani timirde le leedi meden ti ko wiya wakkati joni o fa laamu koobe hakkunde be ngade le saha leedi meden di do won sud assemblée nationale do ar hani wotade nyaloma hande o le majjo litinde wiide ila woteji di ngada ka tan wobbe goddube laamu obbe ko litiwide kanyu en goldo sariyawol e gol weli dum en gotonto dum sekirab di wono sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hebade litinde wiide won gor kasen nangado to tumbutobe ko litiwide odon neddo nangama do le noga e jena lewru mars ndu talatar jabbi non de to tumbutole majjoli tawed wakkat jono waddama do pomoko do fo lande ngal do won hon dum won nanger tata berde wande le sa haliti meden dilli de do balde fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
kabaru ndu ewrito erafiton e kolitiwide cikita do mo horobe nangi o yo kodo non tabe sifali nokkudo o jeya ne be nangato mon de e tawrimo karrante leedi mali mo o hebiri do balla yimbele do lobbe furuba leela mu tumbutu ciagal ko be larwi suru makunde woni ko horobe koliti wiide be tajori batte bonandaji tan waddimo ndudo kabaru wari balde sedan ciagal ko yimbele didon naati e juude leela mu tumbutu tun be do yimbele didon ana cikita wadde faaba fewde e bonderebe chamoybe do wuro Cote d'Ivoire goto Grand Bassam wakati joni o kay goldirde halfinaabe kabaru majjun jihali fuf ko jillondiri be do yimbele nangabe
du wono no gona bonanda ngaddo nokko no dirtedo Grand Bassam le leedi Cote d'Ivoire ndibe koliti wiide honjo toobe leedi Cote d'Ivoire di naati do bomako do illa kenyen le majjum wattu joni holi tawet be do fubi yuri abije toobe ngaram faabe pamto kasen hono bonandaaji ngaddi le leedi Cote d'Ivoire ndi wakkati joni be ngara be jiide do wono yero mabbe gombe le leedi me dindi be jayal hono be kaani gollirdi do golleji holitinde wiide fa hande sakiraabe ciagal ko ɗiɗo bonandaji mata le leydi meɗen ndi so oɗo neɗɗo nanga ɗum wono no hecci keñen to tumbutoɓe koliti wiide wattu joni o doon heejoji ɗi ɓe keɗi le nokko wiide yambereji ɗi fu cala le nokko woɓɓe du noddiri ɗum état d'urgence holi tawiɗi ɗum hani timmude le alkamisare handen nde miccitiɗen wiide joni wonon lebbi tati ko laamu o sakki heejoji ɗi ɗum won yambereji fati ngaɗa le nokko kamɓe kominiɓe kabaru ndenagoɓe koliti wiide ɓe keeɓi gollude le hen golleji kewɗi wattu joni o keɗe kanko noddirteɗo Moussa Agge Inafi o ko haali do hen do Tango Muhammadu Samaseku.
Bangal heejoji état d'urgence o kay miɗen mbawi wiide o laati sababu police haɓe golli fa naawi golleji mabɓe ɗi fof fawima nde ɗiɗi ɓe jalti yiltoyaade laaɓi ujunere e temeɗe nayyi e capanɗe jeegom e joyyi ɓe larwi nokkuji temeɗe jetti e capanɗe jeɗɗi e jetti yimɓele ujunnaji nayo temeɗe jeɗɗo e capanɗe jetto e jeɗɗo goni nangaɓe hakkude ɓen ujunero e temeɗe jeegom e capanɗe jeɗɗom e go'om goni uddaɓe suudu kaso temeɗe jeegom e capanɗe tatton e nayo goni ɓe min totti cuuɗi police haɓe goɗɗi min nangi capanɗe nayyi e ɗiɗi kaaki kaɓorɗe mobillaji temeɗe ɗiɗi e sappo e go'o motoji temeɗe jeɗɗi e capan tati e jeɗɗi temeɗe tati e sappo e ɗiɗi si draguji ɓurɗi antitrede crak temedere e capan tati e nayyi si draguji goɗɗi tonneji ɗiɗi e kiloji temeɗe tati e capanɗe jetti poɗɗe kaɗaɗe min jalti laaɓi capan tati yaade nokkuji ɗo masibinali waɗi état d'urgence o kay walli min hadde bonandaji kewɗi saabi bandiji kewɗi dun naati e juuɗe kumpitale ɓe min keeɓi ɗi nafi min fa sanne saabi ɗi kaɗi bomɓe somuɓe heɓude sago mum en
holitinde wiide ɗum wono bonanda ngaɗnoɗo fewde armé Mali o le saha leydi meɗen ndi guɓal ngal ɓe noddirta ensar dingal ɓe kollitiwide kamɓe gaddi ɗo bonandaji ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wonon journal noddirtegal al ahbar to Mourtani to le majjum ɓe kollitiwide oɗo bonanda waɗi ɗum won nokku noddirte azowaza ɗum wono le ngal wuure tumbut nde le majjum kamɓe guɓe jiyadinkoɓɓe ɗuɓe mbi ɗum wonon armé Mali o ko yata yimɓele mumen nayon kañum en keddile hen micciteɗen wiide laamu o ka holliti wiide ministére ngaɓe ɗiɗon tan keddile hen sikiraɓe ɗo mbawi nettirde miijoji moɗo e hello amen bemal andi ngal mi noddirta face Facebook ngal hollitinde wiide ɗum wonon wattu joni o neɗɗo goto nangowo usuruji nokku noddirteɗo Sokolo iɗum ley laamu ñono hollitama wiyede yimɓele ɗiɗon joguiɓe kaɓorɗe kañi en jeeyton so karbi yonki makko le majju ɓeɗo yimɓele ɓe cikkita wiyede yalla wana e guɓal Hammadou kuufagal ɓe goni ka ɗum e tawede fo wakkati joni o gotnaɓe ɓe mbi ɗati ɓamama ley hen wakkati joni hono kanɗi renude yimɓele gomɓe tonɓe keɗe goto e gotnaɓe ko haali dow hen dow faccitama Mouhamadou Sama Sekou.
Koɓe jottima ley luuma ko woni koɓe landi hoɓe goni yimɓe meere nangoɓe usuruji koɓe kolla goto e mabɓe ko woni koɓe pelle jomum o barmi ka o heeɓi dogude natode ley suudu ɓurɗo fuɓɓadade mo ɓe jokkitimo koɓe heɓitima ko woni koɓe pellimo jaɓe ɗiɗi goɗɗi ɗi laati sababu makko caggal ɗum woni ko manggal paɗe ɓe hewɓe gaari toon si ƴewtali ka fuu ɓe gaɗan sala eɓe pamana ɗum ɗiɗo sifaji kay yo mande bonandaji yimɓele Hammadou Koufa noon.
Hollitinde wiide tan wattu joni ɗum wono kanje guɓe luttidirɗe laamu oɗe baale politique ɗe ɓe gaɗi landol no kaldal e kawral ngal hani tabirede fa yetto yaade no kawrtal mbiyannogal ana waɗa tokkidal togal noɗannogal hani waɗirde le majjun keña ɓe jiide yimɓele jeɗoɓe habaruji ɓe le nokku meɗon o wakkati joni ɓe gaɗi noddago fewde Ibrahima Boubacar Keita tinno hettino jama o Famadou hono ɗati ɗi jama o wondi e wallirde ɗum wakkati joni o yalla leydi meɗi ndi an yalta e ɗiɗo tiɗallaji keɗe kanko ɗo no Soumaila Cissé o ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sy.
Non, le message personnel c'est de demander
kon dardami e laamo leydi ndi yo o hettino kirɗuɗo makko ko tinitoto e kaldal sina golle ɓuura haala yalla talkuru kawral ngal ana gollire no woori mi mbino kawral ngal fewa kamin jaɓaningal wala fuɗko gaɗɗe haɗuɗe ɗum joƴine kay e ɗum hani haybede pati ɗum fowa lawol pati ɗum laato saabe ɗum sendude leydi ndi miɗo miila laamo leydi ndi golle mum ana mawni e ka woni kawrital kidal ngal mi wala wi no yimɓe naniri non nanni mi nanino golloɓe laamu e premier ministre e hoore mum ana hanno yaade toon hande ɗum laatima kawrital guɓɓal gotal hono kawrital walde
politique.
Sakiraɓe on paami yo ɗum mumini sende bu noon hollitinde wiide tan wattu joni oɗo won suudu assemblée national e leydi meɗen ndi wakkati joni eɓe kaani haltidinde dow hen ko wiyafa ɗum won laamu hakkundeji joƴƴine ley saaha leydi meɗen ndi ɗum e tawede fuu ilalngol ɗo sariyawol wataka wakkati joni o député ngaɓe woɓɓe antono kolliti wiide kañi an tawda ley ngol ɗo sariyawol saabi de sa ƴeewi e ngol rewa ɗum won kaldal e kawral le leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide ɗum yaddata ɗum won nuygal sariyaji manggal le leydi meɗen ndi honno ɗum won luttidirɓe laamu oɓe kolliti wiide sa ƴeewi ɗiɗo gollidi an jadda nuygal saria leydi meɗen ndi keɗe kanko noddirteɗo Bola Mboro yo secrétaire général walde noddirta sinide nde ɓe koye mum en e laamu o gondi ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Mi taƴori kay député en laamu o jaɓaɗan ɗum saabi yo ɗum kabaru sariyawol iwruɗo to gouvernement o toon pelle paɓato e laamu ɓe fof ana jaɓani ɗum mi yiyali fof hono député en ɓe caloto ɗum mi nani ko hoorejo kirodirɓe laamu o haali dow majjum ka omo hani ƴewtude ɗum no fewi kabaru joƴingol yimɓele laamu hakkundejo ana tonga lettal kour algé ndu ewti ɗum signinama ewti ɗum ɗum yaddata nuygal sariyaji leydi Mali ndi wadde daɓare no ɗum gollirte wona luttude saria fi so wiyama haalal gonga jaati fay so wona banggal kabaru laamu hakkundejo nokkuji amen kewɗi gon toon ɗo saagu laamu o wala fewi guɓe kaptoje ɗe joguiɗi amen misal dow commune Talasay nden laamu o wasi lannal wote muɗum yo batte saagu laamu o wala noon ley commune o foof so hande en keɓɓi no gartirten ley hono ɗi nokkuji e hakkille am ɗum hana wadde caɗele fi
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sekiraɓe jurneɗen ƴeewe yello ɗon ne les réseau ngaji ɗen puɗɗira wattu jonoɗo kuccalo ɗo ɓe kolli tiwi ɗum wonon heƴaɓe yimɓele kuminiɓe kabaru yirwere le kere duji ɓe holita wede ɓe jeeyi to kuccalo to wakkati joni o ɓe jiide yimɓele ndemoɓe gomɓe tonɓe fa yettoye baale haalanana ɗe ɓe jewtidi e muɗum e wakkati joni o ɗum wonon ko ɓen kaja fa ɓe ƴeewa yallah ɓeti heeɗi ɓen kani tugade fa yirwere waɗɗe le kere duji ɗi le majjum ɓeɗo yimɓele kollitiɓe on tiɗalaji ko jogui ton ko se yimɓete gardan fa ɗo gundam ɗo ɓe kollitiwide wakkati joni o ɗum wono heeƴo heso fuɗɗito gundam to fa ɓe ƴeewa wakkati joni hono jalliño goɗɗi toon ɗi fo kani haldirde wakkati joni ɓe pamra ɓe narra damal gotal ɓe jeltira damal gotal le majjolitami ɗiɗo gollijana kani wadde ɗum won ɗo tiɗalaji ɗi gaɗi le saaha leydi meɗen ndi nokku noddirteɗo gundam duwe kiro e sakkan kollitami weddulanniɓe oɗo golle walde humini hono kabaru yimɓele baale haalanane en so yimɓete garantiminire fa ɗo duwansa ɗoɓe kolliti wiide wattu joni o sa ƴeewi bonandaji ɗiɗi ɗum yaaha tan iɗum ɓeydo yaha ton yimɓele bomɓe sumbuɓe wakkati fo ɓe tawete dowmotongaji hedde ɓe palo ton jamarde le majjum ɗum waɗi wattu joni o so yimɓele gomɓe tonɓe ɓe joddi ɓe ƴeewa ɗati heeɗi ɓe kani nangude fa ɓe darna ɗiɗo bonandaji gondude e wadde ley nokkule mabɓe ɗe le majjum ɗum ɓe kolliti wiide wakkati joni on ɗati ɓamaɗi toon ɗi anniyaji ɓamaɗi toon ɗi dow fa yettoyo wiide so lugolgol ana wara fa waɗa fo ɗum won sukaɓe jokolɓe noddirta jeunesse ɓe tawe e mabɓe sekirabe sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di hollitinde wiide tan wattu jono won goto nanga to tumbutu to cikkitaado wiida no wonde jiadin kobbe o do neddo wartiraama do bomako do wakkati jono fo lande miccite de wiide do nangere won dum won nangere tata berde ngande le sa haleedi meden di le do balde tagal ko laamo holliti wi do no golleji kewdi darne le nokku meedo fa yaade hono yambereji kobe kolliti wi di do golleji dibe noddirta etat d'urgence dum handi timmude alkamisar de di leedi meden di le majju do no kambe kominibe kabar ndena go be kolliti wi be kebi gollude golleji kewdi le nokku o yimbe le luttinirbe laamo o be wakkati jono be ngadi noddango fewde dum wono horejo leedi ndo be ngadi landol du wiide hono kaddal e kawrangal hani tabirede wakkati jono be bi Ibrahim Boubacar Keitan hani hittinade hono ko jamaa o halanta dum ko faabe jeyal hono dido tiida laaji kan timmirde e leedi meden di holitinde wi tan dum wono no ko be bi fa laamo hakkunde joddine le saha leedi meden di nyaloma hande o dum hani wotede le soud assemblée nationale to ila dum wota ko won député ngabe ka ko litimbe wiidan tawdal le dido golleji sekirabe dum wono sembe kabaruji dum jogino do bete hande di Oumar Waygal wonno do kabaruji dido do woni hollitinde wi boggi jaldo to sakiki meden do dirteedo Saydou Mbo kanyu wonno to Saydou Tamani